libuzo kopa palizo Sosijayivela lize lize lishoni lang Sosijayivela lize lize lishoni lang Sosijayivela lize lize lishoni lang Tetela fulela pamili Talela kimela pola siya spandela Tayela tetela basta siya skubela Indela makatele buzo kopa palizo Sosijayivela lize lize lishoni lang 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 Tetela fulela pamili Indlela makhahlele buzo kwa papalisi Sosijayivela lize lize lishoni lang Sosijayivela lize lize lishoni lang Sosijayivela lize lize lishoni lang Tetela fulela pamili Dalela kimela pola siya spandela Dayela tetela pasi siya skubela Indlela makhahlele buzo kwa papalisi Sosijayivela lize lize lishoni lang Sosijayivela lize lize lishoni lang Sosijayivela lize lize lishoni lang Tetela fulela pamili